moyo ni mango kina tinge sibu mimi moyo ni mango mateso gani haya jamani. Saidie
Doa imekuwa kafara yani toa roho mie. Doa imekuwa kafara yani toa roho mie.
Master Jay
Mama wawili,
ndoa sasa imekuwa ndoa. Chumas. Chumas Sound.
Mamba nyamaze jamani, eh?